maqondana uzongkhandela abantwana tholale makhaya lashoni langa sebenzele umama ayashwa macala uthi uzongithengela imoto ayangifuni ipolo thathile amadloko lolo hlala nami lolo uthi uzongithengela imoto ayangifuni ipolo thathile amadloko lolo hlala nami lolo angiyaye ekhaya jabulile umama tola umaqondana uzongkhandela abantwana tholale makhaya lashoni langa sebenzele umama ayekhaya jabulile umama tola umaqondana uzongkhandela abantwana tholale makhaya lashoni langa sebenzele umama.